just to kiss, babe.
One time, two time, for all good.
Polo kuwai kufika, karibu ni kupe picha. Maybe takupa motisha, oh inaweza kukutisha.
I knew I wanted to rap, but hapa kati lika tisha. Now tell somebody, don't tell somebody. Kwa mafida yupo town and I'm here for the money. Nyepo kuwa pa za money, hawakuwa na imani na. First brother lianza home, mommy and daddy didn't believe it. Second brother kwenye street, hip hop for boys, better if you leave it. Nisha panda stage, you waka nizima kapanda yang killer. But that was the stage for me to be here. Na always ni killer, na killer dreams mean I is it for real.
Dada hood wako lindo, wako lindo. Dona saka zao ndoto hood wako lindo. Ooh, lindo, wako lindo. Dona saka zao ndoto hood wako lindo.
Hola la, misio ni chuki na na do. Hola la, misio ni chuki na na do. Hola la, misio ni chuki na na do.
Shovu shovu, yeah. Wapumbavu shika dabu zenu na za mababu. Kitu konki, kavu kavu. Wana pita pita wajomo kigumba vumbavu,
you know.
Never regular, mambo moto moto. Mama stora popular, acha uombe foto. Mchele mchele vyakula, game unayo futo. Na pachoko na sitaki kubato na watoto. Ikwa wote wana mini kuja mini power. Na tuongezo ngezo upendo kwenye chuki dawa. Aga love for them girls wanofanya sawa. So kugawa gawa bifundo kwa drone.
Dada hood wako lindo, wako lindo. Unasaka zao ndoto hood wako lindo. Uuu lindo, wako lindo. Unasaka zao ndoto hood wako lindo.
Misio ni chuki na na do. Oh la la, misio ni chuki na na do. Oh la la, misio ni chuki na na do. Na na do.
Yeah, mini champion dada. Real done dada. I represent the hood chasing million dollars. Got that swag like Gaga. But ain't no motherfucker. You finna know my name or you gonna ask who that.
Shut up, you been addressed by the goddess. Kitties on my tuna, you are who the fuck honest. Who runs the world?
Girls.
Who gives you life?
Girls.
Who mothers kings and who gives them
everywhere
advice?
Girls.
I see love, everywhere I see love. Kila mali naona love, everywhere I see love. All my girls better tell them.
Dada hood wako lindo, wako lindo. Unasaka zao ndoto hood wako lindo. Uuu lindo, wako lindo. Unasaka zao ndoto hood wako lindo.
Oh la la, misio ni chuki na na do. Oh la la, misio ni chuki na.